Westside Music Block.net.
It's good, guys.
The first time na kuona, ili devela nika koma, kukiwa moyo kanichoma. Body kanani yani, ilizani ndoto. Kawaza midadi ndani, tukiwasha moto. Fimacho mdori mdori, we dada ni kigori ya tari. Treni mekali ya reli, umeni mada tari. Nanani, nanani, ninana, basi nipe madaraka. Kama ni meli ndo imesha zama, juni yoko ya haraka. Nanani, nanani, ninana, basi nipe madaraka. Kama ni meli ndo imesha zama, joni yoko e haraka. Tarumbeta, akilia kama tarumbeta. Tarumbeta, ano zuri wa tarumbeta. Tarumbeta, uyu mwana ni tarumbeta. Tarumbeta, akilia kama tarumbeta.
Since the sunset, we really had connection from the onset. With a supermarket like a complex, I've really fallen for somebody's daughter. She's breathtaking like we're sitting underwater.
I can tell that you can ride with me through every situation, and you don't switch up when you hear some useless information.
Baby, I got two man in my back arm. I'ma call me no uma chinja to become a charmer.
Peace. If you got me, I gotcha. Even for Chokamo, there'll be no departure.
She put me straight, helped me get the leader out. She's that poetry that Shakespeare couldn't figure out.
On every other night, she wrap me up in a white sheet. Had her body moving like the man has lens of Tai Chi.
He dominator, you're not geta. She got rhythm like a trumpet, she's a tarumbeta.
Nanani, nanani, ninana, basi nipe madaraka. Kama ni meli ndo imeshazama, joni yoko e haraka. Nanani, nanani, ninana, basi nipe madaraka. Kama ni meli ndo imeshazama, joni yoko e haraka. Tarumbeta, akilia kama tarumbeta. Tarumbeta, ana uzuri wa tarumbeta. Tarumbeta, uyu mwana ni tarumbeta. Tarumbeta, akilia kama tarumbeta.
No hesitation, she will ride with me. She's the right painting for the gallery. No hesitation, she will ride with me. She's the right painting for this gallery.
Come on my knees, on my knees, please. So sorry, see, baby. Chapo wanna